Radio Esbirgi Amerika. Radio Esbirgi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram twitwa VOA Radio yacu naho Wajet Radio yacu via.com n'urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Nimero ya 7 niyo studio turimo muzijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius Edir Rwema niwe ugiye kumfasha gukurikiranya izi gahunda naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga nkuko mubimenyereye. Uyu munsi rero mukagira muti turaganira kuki. Mu Rwanda Ministeri y'Ubuzima iheruka guhagarika amavuriro 8 akora ubuvuzi gakondo. Yavuze ko yayafunze kubera ko yakoraga bitemewe n'amategeko. Mu byo Ministeri y'Ubuzima yavuze harimo kwamamaza serivisi n'imiti binyuranye n'amabwiriza, gukoresha imiti itemewe no gukorera mu nyubako zitagenewe ubuvuzi. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi twatumiye umwe mu bayobozi ba Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda ngo tuganire ku byerekeye ubuvuzi gakondo n'icyo itegeko ry'u Rwanda ributeganyaho. Dr. Nihabose Corneille ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Ku murongo wa telefone turi kumwe i Kigali mu Rwanda. Dr. Corneille, muraho neza.
Hello Jeff, makuru.
Amakuru ni meza, reka tugushimire rwose ko utuboneye umwanya mu kiganiro muri Sanga, tunaguha ikaze muri kiganiro tugiye kugirana.
Murakoze cyane kandi kuba mwaduhaye umwanya namwe.
Reka duhere kuri iki kibazo, ubundi ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe.
Murakoze Jose, munyemereye nafata nk'amasegonda make nkabanza nkasobanurira ubuvuzi gakondo icyo ari cyo, kuko ntabwo ari bwo bwonyine bufite inyito y'ubuvuzi gakondo, ubwuzuzanya ndetse n'ububangikanwa n'ubusanzwe. Ubwo ni nk'aho uri kugenekereza mu Kinyarwanda tuba twita traditional medicine, complementary and alternative medicine mu rurimi rw'Icyongereza. Harimo uruhurirane rw'ubuvuzi gakondo, ariko hakabamo n'ubundi buvuzi twagiye dusa nk'aho twemera muri Afurika, busa nk'aho bwunganira buno buvuzi twakwita ko ari ubuvuzi bwa kizungu. Harimo abantu bazumva ibyitwa reflexology, ibyitwa massage, ibyitwa hydrotherapy, ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, bw'Abahinde. Ubwo bwose ni ubuvuzi bukomatanyije buri muri uwo mutaka twakwita ko ari ubuvuzi bwuzuzanya n'ubuvangikanwa n'ubusanzwe. Ubusanzwe tuvuga bwa buvuzi butangwa n'umuganga dusanzwe tuzi wabyigiye, umuforomo, umubyaza ndetse n'abafasha abaganga nko gupima ibizamini, gutera ikinya ndetse n'ibindi. Ikibazo mwari mubajije rero, ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe, navuga ko bwemewe kubera impamvu ya mbere. Mu myaka ine ishize kugira ngo tuvugurure dushyire n'umurongo dutunganye no kuvuza gakondo bukorwa mu Rwanda, hari politiki twashyizeho politiki y'ubuvuzi gakondo ubuzanya no guhangana n'ubusanzwe ifite inkingi zitandukanye zirimo gukomeza kubungabunga ibyanya cyane cyane birimo ibyatsi bakoresha bavura hakabamo no kubuteza imbere mu bushakashatsi ariko hakabamo no gushyiraho amategeko n'amabwiriza ariko hakabamo n'ikindi cyo kubafasha gupima ya miti ijya ku masoko kuko ubwirinzi no kurinda ubuzima bw'abanyarwanda nicyo kintu kiba kigamijwe kugira ngo abantu bose bashobore kuba bakora ibitunganyijwe neza. Icyo rero kuri politiki ihari hashize imyaka ine yagiye iduhereza imwe mu mirongo migari y'ibyo dushobora gukora nko mu Rwanda kugira ngo dukomeze kubitunganya neza n'ibibazo birimo tugende tubishakira umuti bitewe n'ikibazo runaka.
Hari ukuntu mu kubisobanura gusobanura ubwo buvuzi bunyuranye wari ubikomojeho ubundi ari ibyo bya reflexology ari ibyo bya massage ari kugira ngo ministeri byemeze ivuge iti ubu ni ubuvuzi gakondo cyangwa se igene yuko byemewe ari ibintu bishobora gukorwa ubundi shingira kuki kugira ngo ibyo bintu byemezwe.
Urakoze. Ni kimwe n'imitunganyirize y'ubundi buvuzi bufite mu gihugu ndetse ni kimwe no ku isi hose ndetse na kimwe no mu bandi bantu bakora imyuga itandukanye. Imyuga itandukanye harimo n'umwuga wanyu twubahaho abanyamakuru waba mufite ukuntu mwibumbira mu rugaga cyangwa mu ishyirahamwe ryanyu ukagira ukuntu mwigenzura. Icyo nashaka kuvuga rero natwe mugura nk'abaganga basanzwe abaforomo ababyaza imitunganyirize y'umwuga yaba afite ingaga zitandukanye ibyo bita council mu cyongereza cyangwa ordre de medecin yari abaganga mu rurimi rw'igifaransa. Mu mitunganyirize ya mbere ni uko haba hagomba kujyaho urugaga kuko nta wundi muntu ushobora kuba yamenya ngo uyu ni yakoze iki yarengereye gute ko mu myuga tugite kwita scope of practice kuvuga ngo ukora iki ugarukira hehe. Nimba uri umuganga w'umujeneraliste hari ibyo ugomba gukora n'ibyo utemerewe biza gukorwa tuvuge n'umuspecialiste mu buvuzi runaka. Nabo rero hagombye kuba hariho urwego rugena ya mitunganyirize ya mikorere ibumbiye mu rugaga kugira ngo bijye gukorwa nk'uko dufite izindi ngaga. Ikindi cya kabiri ni ugushyiraho ikigo cy'ubuvuzi bisanzweho abagomba kuba hariho uburyo bwo gushyiraho cya kigo cy'ubuvuzi ubwo ndashaka kubivuga mu buryo buri rusange nakigenjemo buri cyose nagenda ngisobanura. Ikindi cya gatatu ubuvuzi bwose bukoresha imiti nyuma y'uko igihugu kigiye kirubaka gishaka guteza imbere inganda kandi zaratangiye gukora ingingo n'izindi nganda zikora iyindi miti mu gihugu hashyizweho ikigo cyitwa Rwanda Food and Drug Authority ikigo cy'ikigo cyo mu gihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti nicyo gifite n'ayo mabwiriza n'izo responsabilite z'uko bagomba gupima umuti wose uri gucuruzwa ku butaka bw'igihugu kugira ngo umuti wose winjiye ukoreshejwe cyangwa n'uwakorewe mu gihugu umunyarwanda ushobora kuba yawufata utaza kumugiraho ingaruka ahubwo uze kumufasha kumuvura. Kandi iyo miti ntabwo ari imiti ya kizungu yonyine igomba no kuba n'iyindi miti yaba imiti nyunganiramirire food supplements ndetse n'imiti gakondo. Bafite abakozi bahoraho mu kigo cyabo bafite ubushobozi muri laboratwari ushobora gupima ndetse n'ibyemezo twagiye dufata mu minsi yashize byagendaga bigendera ku bipimo twakoreye muri laboratwari bigatuma dufata ibyemezo bitewe n'ibyo twabonye muri laboratwari. Rero ntabwo navuga ngo ni ikintu kimwe kuko hari abantu baza ngufite cyangwa ngo iki n'iki n'iki ariko kibagiza yuko bakosorera ngo yagombye kuba yemewe akibagirwa yuko imiti ari gukoresha yagombye kuba yaraciye muri ubwo buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo ibe yagira mu buryo bwo gucuruza no guhabwa abanyarwanda. Urabibona rero nko muri ubwo buryo butatu nibwo bemeza yuko umuntu koko ashobora kuba yakora ubuvuzi gakondo na buriya buvuzi twavuze bungane n'ubuvuzi bwa gisanzwe.
Mukanya turakomeza muri uwo mujyo wenda turebe ni mipaka icyakwitwa ubuvuzi gakondo n'ikitakwitwa ubuvuzi gakondo, ariko munyemerere tujye ku murongo wa telefone. Abanywanyi b'ijwi rya Amerika batangiye guhamagara bashaka kugira icyo babaza cyangwa babunganira. Twakire Valentin ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego Valentin, uherereye he?
Ndi mu Burundi hano mu Kirundo. Ya mugimba bikeneye na nyinshi se narumvise ko mu minsi Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse amavuriro gakondo ashikamo ngo kuri atandatu niba nk'ihenze
n'umunani
rero je ku ruhande umunani. Murakoze cyane. Ku ruhande rwanjye naeza kubera ko amavuriro gakondo hari igihe usanga igihe bari kubakora ibintu bicuruza ubuziranenge ni byiza kuyahagarika, kubera ko n'abaturage bubigenderamo ugasanga banduye n'izindi ndwara ku mure kandi kubashyitse bigiye nko ku mwana cyangwa no ku bindi bintu bicuruza ubuziranenge. Rero ni cyerekana ko Minisiteri y'Ubuzima ibiri kirakora iguma yiheza ibiri kuyakorwa mu gihugu. Urumva ko Minisiteri y'Ubuzima yicaye ntikanure ntirebe kure yose bituma uwo ari we wese yakwiyumvira kereka nshyize ivuriro akajya abivuga ku byo abonye byose agaha abantu bagacarangura n'izindi ndwara. Urumva ko ikintu bakoze ni cyiza kuguma wihweza bakaraba uwuzi buziranenge ukarakora ibintu bitabereye hama bakajya bamuhagarika. Ni byiza cyane. Hama kimenyetso cyane icyo murakoze cyane.
Urakoze cyane Valentin. Ndumva muri rusange wowe cyari igitekerezo ugira uti Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yagize neza ku wabyise kuri kanura. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho mu Kirundo mu Burundi.
Yego namwe mugira umunsi mwiza.
Reka twakire na Karasira, uranyumva?
Ndakumva.
Yego, uherereye he?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Komeza.
Njyewe icyo mfite ni ikibazo. Kuba bafite amavuriro umunani. Wenda sinzi ibya Minisiteri, imikorere ya Minisiteri y'Ubuzima, ariko mbona ahubwo baratinze, ahubwo nayo ari naho babikoreye ni makeya.
Kubera iki?
Urugero hari amatangazo tujya tubona ugasanga umuntu yanditseho ngo ni muganga runaka kuva hehe, ugasanga ibintu avura ngira ngo hari n'ibyo Imana nyagasani nayo ubwayo itashobora. Iyo umuntu yanditse ngo umuntu udafite ubugabo bushyitse arabwongera, umuntu utabasha, umugore utabasha kujya mu mihango, umugabo utiteguka arabikora, uwo satani zagendereye, umuntu uwo bibye ibintu ngo tuzabigaruza. Ibyo kandi nyuma yo kumanika n'amatangazo bakajya no kuri radio bakabivugiraho. Ndagira ngo jyewe nyuma y'ibyo ngibyo ndasaba na Minisiteri y'Ubuzima kongeramo imbaraga rwose, kubera ko n'ibyo bintu byumva byuzuyemo bisa n'aho byuzuyemo ibinyoma. Iyo bigeze ku muntu w'umuturage akumva ngo ikintu cyavugiye kuri radiyo rimwe na rimwe bifata nk'ukuri, usanga ibyo ntibimaze guhombya abaturage ba rubanda rugufi cyane. Umuntu yabona yarembye, umuntu bamwibye igitoki mu rutoki, ati hariya numvishije umuntu kuri radiyo uvuga yuko ibyo bamwibye abigaruza.
Ariko wari wavuze ko ufite n'ikibazo ushaka kubaza.
Ikibazo nashaka kubaza, ibintu bimaze igihe kirekire, kuki Minisiteri y'Ubuzima yari yarakerewe kuba yagira iki bikoraho?
Reka tumureke abanze agusubize agira icyo avuga no kuri ibyo wari uvuze, kuko uvuze ibintu birebire cyane kandi birimo ingingo nyinshi. Sinzi Dr. Corneille, sinzi niba hari icyo mwavuga ku byo Karasira amaze kuvuga. dusabye
murakoze byose
reka dusabe dusabe Emmanuel yihangana
yego yego ndemeranye na kurashira wenda ko byagaragara ko ari ugutinda
ndumva murongo twari tukubuze ku murongo wa telefone ariko ukomeza twari tukubuze mu kanya sa nk'usubira inyuma utangira uko wari utangiye nyine
yego murakoze karashira avuze ko habayeho gutinda byakumvikana ariko twabanje nk'uko twabisobanuye kugira umurongo mugari gukora nabo kubereka ibishusho bisabwa kugira ngo biba byubahiriza twasobanuye politiki yashyizweho mu myaka ine ishize kugira ngo nimba ari no mu gihugu agiye abona ibiganiro by'ubukangurambaga twagiye dukora nko mu mwaka ushize muri mu ntambi ikurikiyeho rero twabonaga ni yo gufata ibyemezo kandi bemeranya nawe yuko bitagombye kugarukira kuri bariya abantu umunani gusa ariko mu minsi iza kuza araza kubona yuko hari n'abandi baza abaza gushaka ibyemezo cyane cyane bashobora kuba barenze kuri amabwiriza twagiye dusobanura twagiye dushyiraho yo kubuza kwamamaza yo kubuza gutanga imiti itabanje gupimwa na kiriya kigo bimaze igihe kirekire turabyemeranya ariko urugendo twakoze twajyanye mbo nabo kubwo kubasobanurira n'ibihari n'ibyo bashobora kuba bakoresha kugira ngo byitse mu cyongereza agire compliance kuri ayo mabwiriza rwashobora ko nabo babyumva bitaza kubatungura icyo ni cyo cyakozwe muri iyi myaka ishize ariko ibyemezo twatangiye gufata biraza kwihuta baze kugera ku murongo ubahiriza amabwiriza ahari
reka noneho twakire Emmanuel komera cyane nawe Emmanuel uri hehe ngaho komeza
ikibazo nabaza nirebe kuburyo nabona kavurira bafungiye
komeza turakumva
nababazaga ese nk'amavuriro ya gakondo aba yarahawe n'icyemezo cy'ubuziranenge ese ko tujya twumva ko nko mu mavuriro bashobora kuzana na taratiteri yisumbuye ku bitaro runaka atanga taratiteri ijya ku muvuzi wa gakondo
urabaza niba umuntu ashobora guhabwa transfer yo kujya ku muvuzi wa gakondo
wa gakondo ufite ibyangombwa byemewe na leta yuko ari umuvuzi gakondo
hanyuma umurwayi akaba ari mu ivuriro risanzwe hanyuma ivuriro risanzwe rikaba ryamutransfera arakumva ariko agusubiza
ahubwo mu buryo bubusanye nubwo nibwo tujyamo inama mu buzi gakondo nk'uko politiki bwemera mu gihe abukoze akakubahiriza amabwiriza ya scope of practice bya bikorwa yemerewe gukora akabona wa murwayi wamugannye arenze ubushobozi bwe nk'uko tubikora mu yandi mavuriro nimba ari ikigo nderabuzima udafite ubushobozi ukamwohereza ku rwego rw'ibitaro by'akarere byagorana ukamwohereza ku rwego rw'ibitaro bikuru nawe tumugira inama y'uko yasuzumye abonye umurwayi uko atari mu bushobozi bwe ahubwo agomba kumwohereza ku ivuriro rimwegere ritanga ubuvuzi busanzwe kandi twajya n'inama y'uko abaho imikorere hagati y'ubuvuzi busanzwe n'ubuvuzi gakondo kugira ngo bahore banigishwa cyane cyane n'ubumenyi buhari cyane cyane uburyo bwo kwirinda indwara ndabwita aha ngaha cyane cyane hari igihe bashobora gukoresha ibikoresho bikomeretsa kandi bishobora kubamo imwe bishobora gutera zimwe mu ntu aba bizi neza bazi yuko ibyuma bikomeretsa hashobora kwandamo agakoko gatera sida ubuhanga bwerekana yuko nka virusi ya hepatite B ishobora kumaraho icyumweru virusi ya hepatite C ishobora kumaraho ibyumweru bitatu kuri cya cyuma gikomeretse itarapfa byose kubisobanura no kubyereka no kubibasobanura no kubahugura bituma hari amabwiriza hari imikorere hari n'ubuziranenge bazamura mu mikorere yabo iyo mikorere niyo tujyaho inama ariko ntabwo tujya inama yuko bizareta cyangwa ubuvuzi bisanzwe buri classic buri conventional turakuba bwafata umurwayi ukamwohereza mu buvuzi gakondo kuko tufata nk'ubuvuzi bw'ibanze kandi n'umuryango mpuzamahanga wo ku isi ushinzwe ubuvuzi bifata mu cyiciro cya cyo bita saint primaire primary health care mu buvuzi bw'ibanze gukenera ahubwo kuzamura ku rwego rwo hejuru mu gihe umurwayi akeneye referense cyangwa kwizerwa n'umuganga ufite ubumenyi burenzeho.
Reka twizere ko Emmanuel asobanukiwe. Hari ibintu Karasira yigeze kuvuga bijyanye n'ubuvuzi gakondo bunyuranye abantu bakora. Imipaka mwebwe muyishyira hehe ku buvuzi gakondo? Ni iki mushingiraho muvuga ngo uyu muntu no muvuzi gakondo? Ni iki mwemera, ni iki mutemera? Kubera ko nk'uko yabivuze hari abavuga bati twebwe dutanga umuti tuvuguta dukura mu bihuru tukavugutira umuntu umuti tukawumuhereza akawunywa umuti ukagira impinduka runaka ukora ku burwayi cyangwa se ku mubiri w'umuntu. Hari n'undi uvuga ati yewe mpamagara abakurambere bakagukemurira ikibazo cyangwa se nkorera mu mwuka. Mwe ibyo mwemera ni ibihe, ibyo mutemera ni ibihe, Dr. Corneille?
Murakoze byo ku kibazo ni kiza cyane. Ubundi buvuzi gakondo ntabwo tujya kure byemewe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi kuko usobanura ubuvuzi gakondo nk'uruhurirane rw'ubumenyi n'imigenzo bikoreshwa mu gusuzuma, gukumira cyangwa kuvanaho imbogamizi ku mubiri, mu mutwe cyangwa mu mibanire n'abandi berekanwa ku igisekuru ku kindi. Ruvuga ngo usanga umuntu kubera ko ari umwana yagiye amubwira ngo ujya kwahira ibyatsi iki cyatsi iki n'iki n'iki akareba uburyo agitunganya akaba yagitanga, akaba noneho agenda avura, yagiye avura muri ya kominote yacu agenda abyerekera umwana we nawe akazabikora. Ntabwo bisaba diplome kuko ubuvuzi buri classique busanzwe busaba icyangombwa ko umuntu aba yarize aya mashuri, ariko ntabwo bihagarariye aho ngaho. Icyo twebwe turi kuzanamo cyane cyane turasobanura abantu bagomba kubimenya nuko wa muti uri gukora wateguwe gute, wategura uburyo bitwita manufacturing, ese washyizwe mu macupa gute? Kuko hari abantu amacupa yateguwe neza gute, ntabwo yateguwe nabi ku buryo ashobora kuba arimo za mikrobe, wa muti ukaba wajyamo za mikrobe icyo twita contamination. Packaging nayo turayireba, ese wawubitse gute storage, ese ugomba ubundi kubikwa, ugomba kubikwa ku temperature, ubushyuhe bungana gute? Kuko nk'uko mubizi imiti icyo cyicurwa ruhererekane kitagenze neza niho umuti ushobora kuba waba ikintu gihumanya kurusha uko waba umuti. Abantu rero niho turi kwisaho muri iyi minsi, yego nimba ari Corneille sekuru ari mutagoma akaba yaramwegerekera uburyo icyatsi kinini kivura, akamwereka n'uburyo batunganya imiti, na utunganye neza guhera ajya kwahira cya cyatsi ajya kugitunganya ajya kugishyira mu macupa ajya kugihereza n'abandi. Muri ubuvuzi gakondo ikintu twagiye tubonamo mu magenzura twagiye dukora hagiye hazamo ahubwo n'abandi bantu batari bitandukanye nabwo ubuvuzi gakondo tuzi dusanzwe tuzi mu myaka yashize nk'uko bumeze, basanga n'umuntu wari umuganga abukora ko yabonyemo ko arimo business n'ibyo yagiyemo, yari umwarimu, mbese byabaye ubucuruzi kugira ngo bube bwa buvuzi gakondo. Ahubwo abantu barafata ibyatsi ari nabo bivanga n'imiti ya kizungu kugira ngo igire bwa bukana bumeze nk'imiti ya kizungu, no guhamagarira abantu kugira ngo baze kuyigura. Ibyo byose rwose nibyo dushaka, nibyo dushaka guca. Ikindi rero nk'uko bari bose kwa gutongera kugira ngo utege ibyo ntabwo byemewe, ni ubwa buvuzi gakondo bufite ubuvuzi bugaragara bushobora gupimwa no muri laboratwari. Niyo mpamvu n'ibyatsi bateguye batunganyije bakaza kujyamo umuti ari cyo kintu tureba twitaho kandi twemera, kuvuza ubwoya, kuvuza amahungu, kuvuza iki, ibyo ntabwo rwose ushobora gusanga ahubwo biba intandaro yo kuba umuntu yakwirakwiza izindi ndwara kurushaho. Kubwoya ntuziza mikrobe zirimo,
amahuru n'uruguzi za mikrobe zirimo amatsuka kunda kugira indwara zitandukanye ariko icyatsi runaka kizwi wagiteguye kwagitegura neza kikora kuba cyangwa umuti biremewe ariko n'igitunganywe neza icyo twitaho cyane cyane muri ubukangurambaga turi gukora ndetse n'ibyemezo bigera dufata.
Ku murongo wa telefoni dufite abantu babiri, dufite Ntivuguruzwa na Richard. Reka duhere kuri Ntivuguruzwa, ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo.
Nitwa Ntivuguruzwa Kristo, mukereye hano i Kigali mu murenge wa Remera. Hari nk'ikibazo mfite cyangwa se n'igitekerezo, byose biraza byunganirana. Ariko njye cyane cyane ndashaka kubaza bashaka guca amavuriro gakondo no ariko hagatanga ndi kumva ari nk'ibyo bashaka gukosora ariko nkibaza nk'abari abafungiye ni bitaragenze neza ni bibazo by'imiti ariko njye nkumva ku ruhande rwanjye leta ntago yakwiye kuyacu kuko kugeza ubu ngo ibihugu byose bigiye bifite amavuriro gakondo cyane cyane ariko nk'ubu nkanjye nagwereza nk'urugero negeze ndogwa ino zi amaroziyo yigashyira mu byo kurya bihumanya bakabihumanya bakabigaburira umuntu nararembye cyane no kwa muganga hose hose barayobewe ikintu ndwaye ariko mu by'ukuri baje kunjyana mu bavuzi ba Kinyarwanda babasha kumvura kandi ndakira vuremo. None nkibaza ese koko birakwiye ko leta yafunga amavuriro ya Kinyarwanda kandi hari indwara zimwe na zimwe atabasha kuvura izo ndwara za nimba koko bavuga gutyo birakwiye ko babafungira cyangwa se bagakwiye kubafasha bakabakira ahantu hamwe bakabahugura bakagera kuri standard bashaka ko baba bariho nimba ari uko batunganya imiti ijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyangwa se nazize igihugu kirimo ndakeka ko ariyo minisante yakwiye kugira gute kubibigisha kuba umuturage azi umuti ngo ukora iki uvura iki icyo ni kimwe ariko kuwutunganya kuri standard ya minisante ndakeka watapfa kubimenya bitewe n'iki n'ubumenyi abifiteho rero nkumva nge ntashakwiye gufunga amavuriro ahubwo yakwiye kureba amavuriro yemewe ibyo byangombwa sinzi aho bitangirwa nimba ari minisante hari ubuvuzi gakondo nimba bunagira ibyicaro sinzi bagakwiye kuba aribo babegeraho bakavuga ati mufite ubushobozi ubu n'ubu ahubwo turabegera mubashe gutunganya ya miti muri ubu buryo kugira ngo mugere kuri iki kigero kuko ibintu byacu muri Afurika biba bikigenda gahoro gahoro ariko ntabwo wavuga ngo urahita ufunga ari mu gufunga kubera ko abantu batari ku rwego runuru kandi uzi neza yuko nk'ubu nagoreza nk'urugero rw'inganda mu Rwanda ntabwo ziratera imbere ariko ntabwo wavuga ngo urafunga buri kintu cyose ahubwo ni uguteza cya kintu imbere gahoro gahoro kikagera ku kigero igihugu gishaka.
Ngira ngo igitekerezo cyumvikanye bwana Ntivuguruzwa. Reka twakire na Richard abasubirize irimwe. Richard ikaze mu kiganiro muri Sanga naho uherereye.
Nga Kenya Nairobi. Akabazo nagomba mbaza umutumire ka mbere kavuga ati antandukanirize tuvuge ibigori yubise bijyanye ku mashini. Hariho ugenda saba number 1 akawunda akasaba number 2 nkuvuga number 1 ni bijya bisekuye bikiri bisekuye bitaratuvuge bababisiye mugabo atari ijyafu nyene ubona ya kabiri ijya
nyene biba bingaze kurusha ibindi
shate gusigura nashaka gusigura bujya kucya mbenu mwiyo miti hodo sanga tuko twakunda miti tuvuge iva mu bazungu tukanka gukoresha imiti sanzwe nakahe mbeno kamaro twabonye gukoresha ivyo bintu abazungu bakora mbese ko tweho tutoteza imbere imiti yacu yo muri Afrika kenga chambuka kucha haya buri ya leta y'u Rwanda yasaba yuko yigico kibazo kuko buri ugiye kubiraba ni nko kubonera abanyafurika cyangwa kubonera abanyarwanda bari bari kwakora mwe niyo mirimo bashaka kubafasha cyangwa bashaka gufunga ego se bibi gufunga kufunga iyo miti cyangwa gufunga bakora mwe niyo business ariko bafasha ahubwo hako bofunga bakabafasha bakabashiriraho laboratoire yemeza kuzozira pima iyo miti bahora bakoresha hama akabandanya bakora ibyashira byabo buri tweye ukundi by'abazungu nako dukundi by'abanyafrika bo babakora niho nako twotera imbere kuko buri ugiye kubiraba verema imiti gakondo irakora nawe ndabyemeza kubona jenara gwaye ndagenda he ndagenda ndano kwivuriza muri Kenya iyo bantu myenda ava muri Kenya ndagenda Tanzania ariko buriya nagiye kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi kandi mvugwa n'imiti ya gakondo nica gituma rero nabwire wa mutumire kiburiya kiza so gufunga ayo mavuriro habwo nuko bafashe bakabarondera laboratoire murakoze
urakoze cyane rishara aho ngaho i Nairobi. Dr. Nihabo se wumvise ibitekerezo bya Richard na ntivuguruzwa.
Yego yego. Kandi hari byinshi nemeranye nabo gusa nyine bisaba ko umuntu aza gusobanura kurushaho ibyo bavuga rwose ni principe turazemeraho yaba nka Richard uvuga ko habuye gushyirwaho laboratoire ibyo nasobanuye ko dufite laboratoire ku Rwanda FDA dufite amabwiriza ayo kubafasha kuba bapima imiti ndetse n'ubushobozi ndetse n'uburyo buhari bwo kuba twabafasha kugira ngo iyo miti yapimwa burahari. Icyo nshaka gusobanura nk'uko nabisobanuye dufite politiki y'igihugu yemera ubuvuzi gakondo ahubwo icyo turi
ntabwo tukumva neza
ikibazo
komeza
nanubu
ubu ngubu uragarutse sa nk'uwongera utangira igitekerezo
narindi gusubiza Richard na ntivuguruzwa nemeranye nabo ku gitekerezo batanze ariko bimpa umukoro wo kongera gusobanura kugaho ni iki cyemezo ni kuko iki cyemezo kiba cyarafashwe cyemezo cyafashwe kwari kugira ngo dukomeze gushyiraho imbaraga mu gutunganya ibintu gakondo na buriya ubuvuzi bwunganira ubuvuzi busanzwe ntabwo ari uvuga ngo no gutuma ubuvuzi gakondo ya politiki dufite irabwemera irushaho n'imirongo migari ibyo tugomba gukora kandi tubirimo byinshi byatangiye no gukorwa ahubwo no kugira ngo bwa buvuzi gakondo bugire imitunganyirize myiza uburyo bukorwa muri bya byiciro bitandukanye yaba umuntu ku giti cye uburyo akora imiti n'uburyo ageza ku isoko bibe byagira ingaruka nziza na cya kindi bubagamije cyiza bagiye bahabwamo ubumenyi mu bisekuru bitandukanye cye kuza gutakara kuko uburyo ukora wa muti uraza kuba umuti wawutunganyije neza ariko mu gihe waza kuwutunganya nabi biraza kuba ahubwo ikintu gihumanya ku buzima bw'abaturage kandi koko rwose ibyo mvuga nibyo dufite ikigo cyitwa NIDA cyagiye gisimbura icyahoze cyitwa IRST Institute of Social Scientific and Technological yagiye ifasha abavuzi gakondo wenda Geoffrey nana kubwiye natwe ubwacu hari IRS iki nariho n'ubu ngubu kandi ibikorwa birahari bigeze no gukora imwe mu miti nk'uko dufite imiti ya kizungu bigeze gukora imiti ivura harimo umuti witwa Batafor hari umuti witwa Gifurina ni amasiro yose hari ibinini byitwa Katamide hari umuti bari bakoze witwa Rusendin wowe ni umuti wo kwisiga n'undi witwa Karindara hari n'undi witwa Gatembatemba hari n'umuti bigeze gukora wo mu binini ye mu muravumba ngo twagiye bari bise muravumba capsule ni ukuvuga ko ubushakashatsi ubumenyi guteza imbere kino gice byagiye bikorwa nacyo turi gushyiramo imbere aho kugira ngo umuntu abyuke afate isafuriya nini ashyiremo ibyatsi yazanye ku ruhande amacane amazi afata amacupa asanzwe yogeje bisanzwe ashyiremo umuti agandaze ahubwo turashaka ko aherekezwa kandi Rwanda FDA iriteguye bagiye baza ahubwo ntibongere kugaruka bakababwira amabwiriza turashaka ko babaherekeza baza bakerekana process yabo bakabafasha mu kugira ngo wa muti ugere ku isoko kuko waciye mu nzira nziza zemewe we kuza kugira ibibazo kujya kugira ibibazo ku baturage gushyirwa hamwe rero nibyo navuze hari n'itegeko rigeze kure twateguye itegeko rishyiraho urugaga rwabo rigeze kure ryemezwa kubigisha rirakorwa n'ababwiye nka IRST ya kera ubwo nirigana yo bagenda bafashe bahugura gufunga amavuriro navuze impamvu yabyo ntabwo dufunga amavuriro gafondo ahubwo dufunga amavuriro kubera yuko yakoze ibikorwa bitemewe ibikorwa byo gukora imiti batarayandikishije ndetse n'ibindi bikorwa twagiye tubona Richard we yagiye nahambwa ibigori number one number two mu buzima bwo nta number one number two bigomba kubamo urubahiriza byibuza ibyo twita minimum standard amabwiriza y'ubuziranenge byibuza ari yoroheje ashoboka kugira ngo wenda wa mutupaze wenda ushobora kuba yabafite birenzeho nko kuziriya nganda zindi genda ziza za kizungu ariko amabwiriza ashoboka minimum standard arahari kandi bayakurikije byakunda na laboratwari n'imisobanuye ko laboratwari ahari kandi ifite abakozi bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gupima nibi tugenda dufatira ibyemezo byinshi tuba twabanje kwicisha muri laboratwari kugira ngo bapime urakoze
Yego ku murongo wa telefone dufite abantu babiri dufite Viateur dufite na Kwizera duhere kuri Viateur ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo sinzi niba ari Viateur twakire Kwizera uranyumva sankuwegera hirya gato hari ibyo turimo twumva inyuma aho ngaho sankuwegera hirya gato kugira ngo tukumve neza hanyuma utubwire aho uherereye utubwire n'ikibazo ubaza cyangwa igitekerezo ugeza ku kiganiro muri sanga
hello
turakumva Kwizera komeza
njewe aho mbereye ntabwo abantu b'impamvu bashaka guca ubuvuzi gakondo
ariko ntabwo bavuze ko babuca babisobanuye Dr. Corneille yasobanuye yuko atari ukubuca ari uguhagarika abatujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko
abatujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko nge rero uburyo nari nasomyemo na numvaga ko ari uguca ubuvuzi gakondo bose
ntabwo ari byo ntabwo ariko byanditse ubanza wabyumvise nabi Kwizera urakoze cyane guhamagara kuri Radio Ijwi rya Amerika
gusa aba bavuzi baradufasha cyane baradufasha cyane usanga hari indwara zananiranye
Kwizera umurongo wawe ntabwo umeze neza reka tugusabe ubuvuyeho kuri telefone yari ku gitekerezo cyawe cyumvikanye wagize uti abavuzi gakondo baradufasha ngira ngo wari urimo gushimangira ku kamaro k'ubuvuzi gakondo kandi n'umutumirwa mukanya yari amaze kubivugaho avuga ndetse n'ubushakashatsi butandukanye n'icyo bwagiye butanga mu minsi yashize no muri iki gihe Dr. Ntihabose dusubire kuri cya kintu nanone cy'umupaka wagize watanze ubusobanuro bw'ubuvuzi gakondo icyo ari cyo uvuga n'ibyo mutemera intambara iri hagati y'ababyemera n'abatabyemera tuvuge ku nk'abangaba bakoresha ubuvuzi bwo mu mwuka niko twabivuga cyangwa se bavuga bati ariko banza hariya hari umuntu ugiye kubanza kubaza iki kibazo turagisubiraho nyuma reka tubanze twakire Jean Paul hanyuma ikibazo cyanjye ndakigarukaho nyuma ikaze mu kiganiro muri sanga Jean Paul ariko uri ahantu hari agasaku igire hirya gato utubwire ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nyuma dukomeze
yego ntabwo kuvuza gakondo nimba kurikiye ariko se ndashaka yambaze abo batumirwa uko ubuvuzi gakondo ubona ari kugenda bugira imbaraga muri bino bihe mu Rwanda cyane no muri Afurika noneho ndi na mbere ho ndi babivuga hiki ni izi ngamba bafate kugira ngo bagenze ubuziranenge bwabo icyo ni cyo kibazo cya mbere ubundi noneho ngende kuri bariya bo bafunze mu Rwanda niba jenese ubundi bayifunga bagendeye kuki nimba hari ibigo byinshi tubona noneho bikoresha tubona bikoresha imbaraga twavuga ko ari izagipfumu biba bihagaze bikora niyo by'abantu ese umuntu yakibaza ati kuki batabitunga hagatoki cyane nk'ibyo bigo kugira ngo bikurikiranwe kuko abantu benshi tujya kumva kumva ngo bapfiriye muri ibyo bigo kumva abandi niyo bagiye kugwarira turabasitese ubundi leta hari leta y'u Rwanda ikora iki kugira ngo ikemure ibyo bibazo. Icyo ni kibazo cya kabiri. Icyo cyangwa atari nacyo cya nyuma ndibanda ku buvuzi gakondo, ariko n'umuntu uzi n'ubuvuzi buri modern bugezweho. Umuntu akibaza ati ese ko ubona ubuvuzi buri modern bugenda imbaraga cyane cyane ugereranyije n'abakozi babukoramo. Wenda dufate nk'aho mu Rwanda abaganga ubona baba ari bake cyane ugereranyije n'abantu bakunda guha serivisi, none n'abarimo kumva bavuga yuko afite akazi kenshi karenze kabarenze n'umushahara, noneho udahuye n'akazi baba bakoze. Umuntu akibaza ese ntabwo kiba ikibazo cyo gihandika pa sosiyete nyarwanda ku buryo abantu bakigarurirwa niyo faiblesse bakaba bayoboka cyane ubuvuzi gakondo. Nibyo bibazo nanifite.
Urakoze Jean Paul, arakumva, reka agusubize.
Yego.
Ya. Urakoze Jofre, ingamba zo kubiteza imbere nayo nanazivuze, buri gihugu cyose kugira ngo kibanze gikore itunganye ikintu runaka niko gishyiraho politiki. Politiki twayishyizeho yaremejwe kandi ibona nuko atari umwanya wayo, ifite inkingi zitandukanye, yaba guteza ibyanya bashobora kuba bavanamo iriya miti, yaba gukora ubushakashatsi, yaba gushyiraho kuri gavanensi mu miyoborere, gushyiraho amategeko, kubabumbira hamwe, gushyiraho uburyo nk'ubu bwa laboratwari bushobora gupima imiti yabo kugira ngo igere ku masoko. Izo ni ingamba zitandukanye, bimwe byarakozwe nko gushyiraho kiriya kigo cya Rwanda FDA no kugira ubushobozi bwo gupima amategeko atandukanye dufite abiri ageze ku ntera zitandukanye, kugira ngo abe yakemera noneho ubuvuzi gakondo anatunganye anashyireho n'ibihano, ariko dusanzwe dufite neza n'amategeko abuza cyane cyane abantu kwamamaza iriya miti, ndetse no mu rutange serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ntabwo byemewe kuzamamaza. Dufite amategeko agenga kiriya kigo cya Rwanda FDA cyohereza n'ubushobozi bwo gupima iriya miti no gutanga ibihano mu gihe umuntu atabyubahirije. Izo ni ingamba zose komatanyije, zimwe zagiye zigerwaho, izindi zikaba turi gushyiramo imbaraga kugira ngo bibe byakorwa. Bivuze kandi ndetse harimo na mugenzi wacu ugeze kubivuga ngo hari ibigo byinshi twa twarafunze umunani. Ni igikorwa nuko twatangaje isesengura rya mbere ryari ryakozwe, igikorwa cyakozwe n'ubundi na nyuma aho n'ubu ngubu kirakomeje, ntibizabatangaze byinshi imbere tubatanganyije n'abandi benshi bashobora kuba babirimo batubahirije amabwiriza. Nongere mbisobanure kuko hari ibintu bashobora kumva yuko ari gufunga amavuriro gakondo, n'uwo twasanze atubahiriza ariya mabwiriza atandukanye twagiye tuvuga. Rero inspection cyangwa ubugenzuzi butandukanye mu ntara zitandukanye no mu turere dutandukanye no mu mirenge buri gukorwa, buza kutubwira ngo ni bande bari nabo bashobora gufatira ibyemezo bitandukanye, kuko ibyemezo hari byinshi, hari igihe ujya inama, hari igihe ufunga, hari n'igihe usanga gukurikirana nkarebe bagiye bavuga ibikorwa bimwe bisaba gukurikiranwa mu butabera ukurikije n'uburemere bwabyo. Rero za raporo zirasengerwa hakaba hafatwa ibyemezo bitandukanye. Kuki badafunga n'ibindi byinshi ni nayo mbisobanuye, abaganga ni bake, wenda si umwanya n'umushahara, ariko dufite ingamba kuri ibi bibazo bitandukanye byo kongera abaganga no gukomeza gushyiraho uburyo butuma abakozi bo kwa muganga bishimira ubuvuzi. Wenda hari ikindi mwari mutangiye kubaza cya sikopu, wenda naza kugisubiza wenda mugivuze neza kuri neza Joseph. Murakoze.
Yego, icyo turakigarukaho ariko abantu barimo barahamagara ari benshi. Dufite Shema, dufite na Cyril Muvunyi. Reka tubanze twakire Shema ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze. Nitwa Shema Edmond, Kigali mu Rwanda. Ikibazo nabazaga umutumirwa.
Yego.
Tubona amavuriro menshi ngo avura ibijyanye n'ibintu bya gakondo, benshi babamaza kuri radiyo, ugasanga ujyayo ukivuza ntukire. Hari n'abavuga ko bakira. Ese na Minisiteri y'Ubuzima hari icyo wenda ikora cyangwa se yadufasha kugira ngo tumenye bimwe muri ibyo bigo byaba byemewe na Leta?
ushatse kubaza niba hari agatoki ishobora gutunga ikavuga iti hariya mujye muhajya haremewe.
Wenda bakavuga ati kirashyigo kiremewe bituzima gatozi ikindi cyemewe kuko ni benshi babigize business ugasanga nakavuyo baraducanga nk'abaturage.
Urakoze cyane Shema. Reka twakire na Cyril Muvunyi abasubiriza icyarimwe. Cyril, ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Nakoze cyane, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Nagira ngo nshimire dokiteri kuri uwo mwanzuro leta yafashe, ariko iyo urebye usanga birabigo ari amavuriro umunani aya mu Rwanda hose, urebye no mu gihugu cy'u Rwanda amavuriro aba arimo, kuko amenshi nayabakora mu buryo wenda babusa nk'aho butazwi, kuko hari abantu benshi bagenda bakagwa muri ayo mavuriro ya Kinyarwanda. Niba afashwe na malariya akajya mu Kinyarwanda, nibamubwire yuko ari malariya ntibagire gute, ahubwo bo bakarwana kuvuga ngo wenda ni amarozi, kugira ngo bakunde uwo muntu bamuronkemo indonke y'amafaranga. Ibyo bintu nabyo wenda bashobora kuba bazabirebaho. Ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa, ese baba barakoze ubushakashatsi mu baturage ngo barebe koko abo bantu bagana ayo mavuriro niba babasha kuba bakira koko, cyangwa hari abasiragire we gusa gutyo bikarangira batabashije gukira? Ikindi navuga ni kuri uriya muvandimwe, niba yari ari mu Burundi, niba ari muri Kenya, yavugaga ngo ni ibyiciro kubijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi ngo nimero ya mbere nimero ya kabiri, nk'uko dokiteri yabivuze amagara araseka ntayorwa, ntago agomba kubamo kategori. Ni umuti ugomba kuvura kuri iki cyiciro iki n'iki. Niba ibyo ngibyo, ntabwo leta ishobora kuba yakurikirana ibyo bintu. Ndasoje gusa nshimira igihugu cyacu uburyo cyita ku Banyarwanda, bakomeza no gukomeza kugira ngo tuba hafi nyine ku bijyanye n'ubuzima nk'uko abikora.
Urakoze cyane Cyril Muvunyi. Ndagira ngo nsabe Dr. Ntiyabose anyemerere dufate undi muntu aze kubivugira icyarimwe. Eric, ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Mperereye mu Burundi mu ntara ya Kirundo. Nagira mbaze uwo mutumirwa kubera iki ko tuguze imiti ya gakondo ihari kandi isanzwe ivura indwara zitandukanye, none kubera iki imiti boyica kandi tuzi ko ari imiti ivura indwara nyinshi kandi itononekara itononekeza ubuzima bw'umuntu?
Ariko Eric, ibyo bintu yabivuze abisobanuyeho ntabwo ari uguca imiti, ni uguhagarika imikorere y'abavuzi gakondo badakurikije amategeko ariho agena imikorere y'ubuvuzi gakondo.
Urumva ikintu kimwe nta kintu nacyo nakongeraho. Hari nk'abantu leta y'u Rwanda ishaka imisoro, hariho abantu benshi usanga bakora ata misoro ariko baratanga, baba nabo bantu baba bakora imiti ya gakondo, hariho abantu bari mu miyegero badashobora kugaragara, ukumva ngo hariya ngo baravurira, ukumva hariya baravurira mu bwato bishobora kubona. Abo bantu ingamba ya leta y'u Rwanda ndabizira akazi ku mategeko yo kudatanga imisoro, barakwiye nyine aho kubafatira umwanzuro kugira batange imisoro muri leta kugira bamenyekane, ndibaza ibyo byaba byiza iyo niyo ntererano notanga.
Urakoze cyane Eric aho ngaho mu Burundi, ugira umunsi mwiza.
Nani murakoze cyane
Dr. Ntiyabose, ibitekerezo byabo uko ari batatu urabyumvise?
Yego, mwaramfashije gusubiza cyane cyane Eric ku kiduca imiti ntago tuyica, turi kuvana imiti ku masoko itarabanje guca muri prosesi y'ubuziranenge yo kugira ngo turebe yuko ya miti yubahirije intambwe zitandukanye zo gukora umuti, kugira ngo wa muti ukoreshwa n'umuturage ibe wamugezeho ahubwo ntuze kumugira ingaruka. Ku kindi yavuze yuko twabashyira hamwe bakaba batanga imisoro, bamwe bose bagiye bafite na za registre de commerce cyangwa business certificate, bafunga ibigo mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntabwo babihagije urwego rw'ubuzima urwego rw'ubuvuzi ruba rukeneye imitunganyirize myiza ruba rukeneye ko amahame agenga ubuziranenge nayo bayakurikiza kugira ngo ibyo bakora bibe binoze kandi biza kugira umutekano ku Banyarwanda. Kuri Sirire haba hari ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo twerekane ko abantu bakira reka maze kwerekane yuko ubushakashatsi kuko hari n'ubwakozwe na cya kigo dufite raporo bwerekanye yuko kubera na kamere yacu Abanyarwanda benshi babajijwe bavuze ko mu buzima bwabo byibuza 80% bigeze gukoreka ubuvuzi gakondo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo muze kujya kuri wa muntu gakondo akagutondera hoya bagenda bababaza ife wigeze wivuza imiti itari ya kizungu abatubwira ko bahiye tuvuge umuravumba igicuncu umubirizi ibi byose hafi 80% berekanaga ko bazi ubuvuzi gakondo kandi bigeze kubukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuba gukira nibyo ariko dushaka gutunganya icyo dushaka gutunganya ni uko bahabwa umuti ku rugero rumwe ruzwi kuko umuti nawe ubaye mwinshi mu mubiri turabizi no mu miti ya kizungu urakugira ingaruka ku mwijima ndetse n'izindi n'izindi ngano cyangwa n'ibindi bigize umubiri wacu ugasanga nk'uko icyo umuntu ashaka nk'ubuvuzi kigiye kuvamo ikindi kibazo ni benshi nk'uko yabivuze kandi ntabwo ari bareba 8 bonyine n'abandi baraza kuza kudushyira imbere mu mashyengero turi gukora ubuyobozi turi gukora mu gihugu cyose aho bizaba ngombwa bazagenda bafatirwa ibyemezo kuri Shema yavuze ngo twabafasha kumenya ibyemewe kubafasha kumenya ibyemewe nuko ku masoko ndetse n'aho bakorera hasigaramo hasigara kuko ubyemerewe utabyemerewe tumuhereza umwanya wo gukomeza gukora kubera yuko kiba ari icyuho cy'uko imiketura gukomeza gutanga yagira ingaruka ku buzima bw'abaturage rero icyo twagufasha twafasha n'abaturage ni uko usigara akora buno buvuzi tuba twizeye koko nta kibazo kandi tukomeza gukora amagenzura tukareba yuko atazatezuka mu buvuzi ari gutanga no kubahiriza amahame y'ubuziranenge urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka twakire na Gaddafi ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo gitekerezo.
Ego ndarumukije cyane nanje mpereye ngaha muri Kenya. Ikibazo nagomba kubaza abo bavuzi ba gakondo bavuze n'abavuzi abahene bajya bita abapfumu canke n'abasinatisobanukiye kumenya neza abarimo
yabisobanuye mu kiganiro ngira ngo wari utaraza ntabwo ari abapfumu n'abavuzi bakoresha ubuvuzi nyine gakondo ubu ngubu butanga imiti abantu baba barakomoye haba ku bababyara cyangwa se ku bandi bantu babyigisha n'ubuvuzi bukoresha imiti ntabwo ari ukuragura.
Ego none iyo miti kweri ntibarabona ko hari imiti ku bitaro bidashoboka ariko abavuzi gakondo bakoresha nk'ibiti kama dusanzwe tuzi aba nk'amavoka indimu n'ibiki ntabona ko hari ibyo bashoboye kubitaba biba bidashoboka mugabo bakabishobora kwe
nabyo yabivuzeho Gaddafi nabyo yabisobanuyeho ubanza ikiganiro utagikurikiye neza ariko
oya ntacho nakurikiranye neza kweri mnanafatiriwe
nabyo yabisobanuyeho reka rero nk'uyo uze kujya kuri wa eshatu radio yacu voa.com uje ahanditse muri sanga wumve ikiganiro cyose kuko nibyo yahereyeho kandi ibiganiro byose byacu bya muri sanga ushobora kubisanga kuri urwo rubuga rwacu.
Ariko nizere byiza babanze babakurikirane neza bapime ibyo bakoresha kubera barafasha barafasha mu kibano ku bantu b'ubuzima bubaye abaye.
Urakoze cyane Gaddafi ugire umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya.
Sawa.
Dr. Ntihabose dusubire kuri cya kibazo twigeze kuvuga nari navuze nti intambara hagati y'abemera buriya buvuzi umuntu yavuga ko bukorera mu mwuka cyangwa mu muyaga n'abatabwemera murimo murayirwana mute kuko mu buryo bugaragara hari ababyemera kandi bavuga bati birakora na banyirabyo bakavuga bati nivuga ko bidakora reka tubikwereke ndetse hari n'abavuga ko bakora ibitangaza iyo ntambara hagati y'ababyemera n'abatabyemera na ministeri y'ubuzima yitwaye mite
iyo ntago ahubwo yabura n'amategeko ayihana kuko akenshi ari gusanga arimo n'ubwambuzi gukurikije n'abantu babijya mu bazo bagamije n'ubucuruzi ugasanga abantu babwira ko bakize indwara cyangwa ngo afite ibintu by'ibisazi akamusengera bikavamo cyangwa akamutongera bikavamo iyo ugiye kubisesengura neza harimo ahubwo n'ibibazo byinshi bishobora kuba n'amakosa menshi ashobora kuba yagiriye n'ibyaha abantu bashobora gukurikirana cyane cyane nk'ubwo bwambuzi kuko abantu benshi batanga amafaranga batanga imitungo yabo bagurisha ubutunzi bwabo nk'inka nk'amahene bishobora kuba igihe gitoya ariko ugiye kubisesengura neza nta kintu kirimo kigaragara ntabwo ntahantu igeze herekanwa yuko ubuvuzi bukoresheje amagambo bwose buhagije natwe ubuvuzi buri plastike wenda tugira ibyo bita psychology twagira n'ubundi buvuzi bukoresha ikiganiro cyane cyane ku muntu ufite guhangayika ibyo birakorwa ariko kuba umuntu indwara zisanzwe zizwi umuntu bakunze baramusengeye baramutongereye akize shuga akize diyabete akize iki ibyo ni ibintu ubona yuko birimo ibibazo byinshi umuntu ashobora gusesengura ukabona yuko ahubwo tuza gushyiramo n'imbaraga nabyo bikaba byakurikiranwa mu buryo bwabyo
ariko hari n'abakora ubuzunguzayi bw'imiti aho ngaho mu Kigali harimo n'abaturuka mu bihugu by'abaturanyi usanga bagenda bemeza abantu ko iyo miti ishobora kubakiza abo bo mubafatira izihe ngamba
ntabwo wenda ndi bumve wenda bivuga icyiciro runaka wenda kitaza kugaragara nk'aho kibasiwe n'iki ariko umuntu wese urenga ku mabwiriza yatanzwe akaba yamamaza imiti kandi kwamamaza ntabwo ari radiyo kwamamaza ntabwo ari Facebook cyangwa WhatsApp kwamamaza birimo ko ushobora no gusanga abantu mu ngo ugenda imihanda itandukanye ubereka ko ushobora kuba utanga ubuvuzi ubundi buvuzi abantu barakwizanya ko iyo baba bakuzi kugomba kubavura ntabwo ujya kubashaka ugiye kubashaka barimo n'ikintu kiba kibyihishe inyuma umuntu wese rero urenga kuri ibi ngibi yaba uwo ari we yaba aho akomoka yaba aho yavuye wese nibaza yuko mu mikoranire hagati y'inzego bazabikurikiranwa mu buryo turi kubikora mu bihano by'ubutasi ariko hari n'igihe bishobora kuba ngombwa yuko abantu barebwa n'isesengura ry'amategeko dufite kugira ngo abantu bahanwe bari gukomeza kubirenga
mu munota umwe gusa Dr. Ntihabose ubutumwa uhaye abanyarwanda n'abakurikiye ikiganiro muri sanga kuri insanganyamatsiko
ubutumwa bwa mbere ni mwebwe mwaduhaye uno mwanya isaha yose ni igihe cyiza turabashimira byaduhaye gusobanura kurushaho kugira ngo abantu basobanukirwe ikindi twabwira abaturage leta y'u Rwanda yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibibazo ku rwego rw'ubuzima dufite abavura arenga 200,000 avuye hasi kuva kuri zita abapost de sante utarenga
umurongo wa telefone ntabwo urimo kutubanira uragarutse komeza
nayo ndi kuvuga leta yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibibazo ku rwego rw'ubuzima yubaka ibigo nderabuzima post de sante ibitaro ndetse kubaka n'urwego rw'ubuvuzi rwigenga aho dufite amavuriro arenga hafi 200,000 ni amavuriro yegereye abaturage tukabasaba yuko mu burwayi bayakoresha bagafata ubwisungane aho biba ngombwa bakajya ku cyiciro gikurikiyeho ariko nk'uko twabivuze na politiki y'igihugu yemera yuko ubuvuzi gakondo ushobora kugira umusanzu icyo turi gushyiramo imbaraga no kugira ngo habeho kuwutunganya kugira ngo ibyo bakora binogere abanyarwanda ahubwo bye kugira ingaruka kuri bo icyo twasaba abanyarwanda rero ni ugushishoza ko bagannye kugira ngo bumve yuko bagannye wa wundi uri kubahiriza amabwiriza yashyizweho kandi agamije kumurengera urakoze kuri umwanya mwaduhaye tugasubiza
Dr. Ntihabose Corneille umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Ministeri y'ubuzima mu Rwanda tugushimire cyane ko waduhaye umwanya nawe ugasobanurira abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri insanganyamatsiko nshimire Corneille kubuhanga bw'ibyuma na Edi Rwema wamfashije kubakirira telefone no kuzigeza hano ku ijwi rya Amerika nshimira kandi namwe mwese mwari mukurikiye ikiganiro aba tudashoboye kuvugisha kubera umwanya tubiseguraho ariko tubabwira yuko icyo kiganiro mushobora kugisanga kuri wa eshatu radio yacu voa.com mukajya handitse ikiganiro muri sanga muka jikurikira. Kuri mikro, ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.